ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kangizwe chocolate wehlise ngesprite ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kangizwe chocolate wehlise ngesprite ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kangizwe chocolate wehlise ngesprite. Yo my nigga, this is your man Lili Nuba. When uhamba Nuba, mina ngihamba no King Nuba. Yo 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 my man, ndodeli chocolate my jelly ukuthi lazy kanti vuli gate ama hate by a hater by zone chocolate. Yo sebezo nene sprites. Yo sebezo la my hits. Yo ndodecula kahle ehlula bonke abantu ezweni. Yo my man, ama rappers bonke ayazi, hip hop artists ayazi. Yo my man, ngishunga phezu ufika izulu, uvika ngathi ufika izulu maqhamuka mina. Yo yo MC uyazi nome MC. Yo my man, yo my nigga Duncan uyazi noma ngacosha amaken anginankinga. Yo my man, bonke ezweni bayazi, okay oh bayazi ukuthi I'm a number one rapper. Yo my man, yo 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 uCasper Nyovesi yazi naye. Yo yo ngithi noma ngahlehla ngo reverse ngoba masekuphambi kwemina angikaze yo phambili. I'm a number one rapper around the world. Yo 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 my nigga.
Yo yo
yo my man. Ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kangizwe chocolate wehlise ngesprite. Ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kangizwe chocolate wehlise ngesprite. Ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kangizwe chocolate wehlise ngesprite. Yo 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 my man. Yo 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 Kulikuli msize ungipa mahithi ngoba abantu bonke ezweni. Yo yimina ngibanikeza umculo omnandi. Yo awunjengoba nocula kahle ezweni. Yo awunjengoba noqoka kahle ezweni. Yo akekho uyedwa ulinoba. Yo akekho uyedwa uKing Nuba. Yo bayagqoka bonke kodwa akekho ugqoka njengami. Bayacula bonke kodwa akekho ucula njengami. Yo yo, I am a number one hit maker around the world. Ngisho nomalume uChris Brown nayo yazi usefisa ukucula nami kodwa mina ngiyala angoba yena akekho ezingeni lami. Malume wami uyongixolela lapho phesheya ngizovakashela ngizofika ngizobona ugogo. Abantezweni bafisa ukucula nami angoba ngicula kahle akekho fana nami. Yo 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 yo. Ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kangizwe chocolate wehlise ngesprite. Ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kangizwe chocolate wehlise ngesprite. Ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kangizwe chocolate wehlise ngesprite. Yo my nigga, this is your man Lili Nuba. When uhamba Nuba, mina ngihamba no King.